World Bank board approved the HIPC completion point package for Somalia, and tomorrow the IMF board will approve this package. And this will mean
Christina is welcome. مدح البنك أدونك الصومالي وحي شركتين بنك أدونك أي أنسحيان لما يسترك هنانك هيبك الصومالي وأهنان دين عفسك والضمضة فخرقة بري ومان تأهنا هي أدى العدة أدونك أي IMF أي أنسحيان يسو تاني نوحة كبيرا انت هاي ويتري إن جدك دين عفسك أو دماري
The debt has been forgiven and now I think everyone recognizes that Somalia needs to continue reforms, right, that have been initiated under HIPC. So, for example, one thing that we see as very important, and I think the government
agrees, is the way to grow in Somalia. I see what we don't need to have into the Kala and so beloved a HIPC. God of Nihim, or don't do not know what I think. Why in the Korea sababtoo ah maanta Soomaaliya waa waddan canshuurta ugu hooseeya ka qaada wax soo saarka Afrika oo dhan marka la eego. Haddii aad doonaysid inaad adeeg bixisid oo maal gashatid kaabayaasha dhaqaalaha, waxaad u baahan tahay kordhinta dakhliga gudaha. Christina Svensson, madaxa Bangiga Adduunka ee Soomaaliya, waxay sheegtay in ilaa iyo hadda maalgelinta Bangiga Adduunka iyo tan uu bixiyo sanduuqa IDA oo ah hay-ad bixisa deymaha dulsaarkoodu uu aadka u hooseeyo iyo deeqo ay maalgelinayeen mashaariicda arrimaha bulshada iyo kaabayaasha. Iyadoo ka hadlaysay waxa ay tallaabada deyn casiska uga dhigan tahay Soomaaliya, Christina Svensson, madaxa Banka Adduunka ee Soomaaliya, waxay tiri
This means kind of a fresh start for Somalia, right? And in my mind, it's a very important signal to investors, right? To private sector. Somalia just joined the East Africa community, and having this over and done with, right? To have these arrears cleared and the debt cleared, really again shows the commitment of the Somali authorities to kind of opening up the country.
كان واحد بلا عصب أطهاي سوماليا وحي علامات مهمة أطهاي مالك الشغياشة شركبها جارك اللولي يحي سوماليا هدى أي كبيرتي EAC فيش دقالها ببريغة أفريكا إن دينتن لقع فيانا واحد مجنيسة سيدا أي أغاقو أنتهاي مسلوبين تا سوماليا دا إني ودن كفرفران وأي مال عصب وحكا بلابان مر لو ويديا إني سوماليا دين قابن كرتو كديف دين عافيسكا كريستينا إسفنسون مدى حبانك أدونك إي سوماليا وحي تري
So again, because of the very, very low revenue, right? Just like if you have a credit card and you cancel all the debt, you cannot just start taking on new debt, right, if you don't have an income. So because the revenues are so low, it will be very challenging for Somalia to take on any debt.
Dabliga soo galay oo hooseeya dartiis waxay la mid tahay adigoo haysta kaarka deymaha lagu qaato credit card. Deyntiina aad iska wada bixisay ama cusub ma qaadan kartid mar haddii aanu dakhli ku soo gelin. Maadaama dakhligu sidaasi u hooseeya, aad bay ugu adkaan doontaa Soomaaliya inay qaataan deyn aanu la socon dulsaar aad u hooseeya oo macnaheedu yahay deyn lagu bixiyey shuruudo turisle. Iyadoo qodobkaasi kasii hadlaysa, Christina Svensson, madaxa Banka Adduunka ee Soomaaliya, waxay tiri
So the authorities have signed up to a new IMF program, and in that program they have committed to no new non-concessional
waxay mas-uuliyiinta Soomaalidu saxiixeen barnaamij cusub oo ay la galeen IMF, waxayna barnaamijkaasi ku galeen inaysan qaadanaynin deyn aan dulsaarkeedu aad u hooseynin oo macnaheedu yahay ma qaadan karaan deyn dulsaarkeedu sarreyso oo ay tahay in ay isla markiiba dib u bixiyaan.